obi na la mama ni melu nshike here kwene here gbalebo mura anya ebe nne na nna na adighi ihe na-eme mma